Tunes.com.
Satika. AK-47.
Mali Chiso.
Ulina meso, batisulangana. Ulina mutima, waisukuza iwe. Ulina feeling, batisuikwila. Feeling mutima wako, I think ulibe no wonder suikwila. Your sexy body, make me crazy. You should bleed in, like I'm ready. Your sexy body, make me crazy. You should bleed in, like I'm ready.
Ushete kundi, baby.
Ngati wapesa wina nisagirire mtu kuchitali please.
Ushete kundi baby. Watu wala kwe Ushama loving is with me. Watu wala kwe
Kumbuka chikondi mameno chenzo endi. Eda chenzo endi abgino bino. Nika kutumina fuwane upeze kasuni yanga. Waiva na brandi malabingi ya tutenzeli na yoga fest. Wezo nuuza kutu unikondia. Wezo nuuza kutu unilava. Wezo nuuza kutu sikudiza kasila. Nga waiva la brandi vija bakumbuyo. Gani zapo kino chikondi ni vabili. Paka ngena wachi tatu nishinu waboza.
Your love is so nice, please don't deny. Iwe, ine.
Ushete kundi baby. Watu wala kwe, watu wala kwe. Ushama loving is with me. Watu wala kwe, watu wala kwe.
Gati wale mana ine nisagirire mtu kuchitali please. Gati wapesa wina nisagirire mtu kuchitali please.
Ushete kundi baby. Watu wala kwe, watu wala kwe. Ushama loving is with me. Watu wala kwe, watu wala kwe.
Gati wale mana ine. Ngati wapesa wina nisagirire mtu kuchitali please.
Ukapesa mtu wakukonda kucha disappoint. Chima waba kumutima. Nina pesa kudala wewe kukusia ineno. Yeti pese malabingi yatu yapa fest.
Your love is so nice, please don't deny. Iwe, ine. Your love is so nice, please don't deny. Iwe, ine.
Ushete kundi baby.
Ngati wale mana ine nisagirire mtu kuchitali please.
Ngati wapesa wina nisagirire mtu kuchitali please.
Ushete
kundi baby.